ngiyakutshela ushiye sambili ukhalela mina idlamina ke idlamina
No, I can't take it no more. Umuntu angaze athume kanje athume lo mfazi iphindi godi le. I can't take it no more. Umuntu angaze athume kanje athume lo mfazi ngithi no. Asafuna ukuzwa next. Umuntu angaze athume kanje athume lo mfazi iphindi godi hey. I can't take it no more. Umuntu angaze athume kanje athume lo mfazi ngithi no. I can't take it no more. Umuntu angaze athume kanje athume lo mfazi iphindi godi le. I can't take it no more. Umuntu angaze athume kanje athume lo mfazi.
No, I can't take it no more.